tēnā koe e tēku nui, ai marika ko puta a hau, a ko puta atu I te tēniti kākariki, me te whiwhikai kōrero. E tēnei wā, kei taku taha, here with me now, my is Rika Werohiwia, tēnā tukuna o mihi ki te hunga mā takitaki. Tell us who you are.
Kia ora ko Rika Werohia, hunu ai tōku ingoa. He uri au no te waka o Te Aroa, Rotorua. Kura inau ki te kura tuarua o Rotorua, mō ngā tama. Ahakoa te ua, tēnei taku tāinga tuatahi ki wete ua ni kaupapa. Pēnei ki te waitangi meki. Ko tēnei taku mō wā tuatahi, no reira, ai, kei te ako tonu.
Hei, tēnā koe whakaio, whakamohi atu ki te hunga mā takitaki I tēnei pāpāhotanga. Ko ai koe nohe koe anoki?
Kia ora, ko whakaio te rangi aro papa no pera tōku ingoa. He uri ahau no Te Arawa, no Tainui hoki, ko Ngāti Pūkaki.
Okay, so obviously these two young men have come all the way from Rotorua. Now you might recognise Rika Werohia. He was the kai wero in Ōhinamutu who done the wero to some tourists out the front of the house. Now I want to have a little bit of a kōrero about that.
Waku whakaro mō tēnā. I te wā I taki au I te wero. I mahi au mō te kata o tōku whānau. Kare mō te.
Horekau koe I whakaaro, ka piri mai te, te nui o te tangata ki te mātakitaki I tērā kiriata?
Kau, kare tēnā te whakaaro. Pai mārika au ki te kitei I ngā tangata kei waho o te motu.
Kia mohio mai koutou e mātakitaki mai ana. Wēnei tokorua, he uri no roto mai o Ōhinamutu, kāinga tērā, nō mātau, tokotoru. Hoi anō, tēnei tu wā tuatahi, mā Rika, te here mai ki Waitangi, tēnei te wā tuaru, wā tuatahi, anō ki mā whakaio, te tai mai ki tēnei wāhina, rangatahi katoa. Wēnei tokorua. Nā reira, kōrero mai mō tā kaurua here mai I Te Aroa, whakawhiti atu ana ki Tāmaki Makaurau. Tainoa mai I tai atu koutou anoki ki Waiomio. Tainoa mai ki tēnei wā, ko tai mai koutou. He hatu take kua piritahi koutou me te poro tēhi I tēnei rā.
I wehe tātou I Rotorua I te ua, engari. I wehe tātou I haere tātou tōtika ki Tāmaki Makaurau. Koira I moe mātou ki tēnei marae, karau mohi o te ingoa. Engari I haere tātou ki te TPPA protest.
Koutou, he hanga āhuatanga, kamara
mamai ngā āhuatanga ki koeira. Tikau mā whā, o tātou I haramai mai Rotorua.
O tō mātou whānau.
Ai.
Me te mea anō ki e kawai ana I tētahi kawemate, kua mai mō tēnā?
Ai, mauria mai mātou I tō mātou kuia I hea te kupu.
He tino pau tō rāua kuia tangata kaha ki te hīkoi mō ngā āhuatanga porotehi, whakahē I ngā mahi kino a te karauna, pēnei anō I te TPPA.
Ai, I mauria mātou, iaia I konei kia tau, ia I roto I wēnei marae, tūturu tohunga rānei, ai, ke te... Te Paetera.
E hanga whakamāna wēnei tokorua I tēnei wā. Hoi no, e mihi ana ki a kaurua, kaurua I whai wāhi mai ki te kōrero ki a wā mātou kai mā takitaki. Engari, kia ta huri ki a whakahoki te titiro ki a koe te ikanui. Oh, hang on, tatari.
Kia koutou, e pirangi ki te tāpiri ai au i roto i te pukamata. Māua ko tōku ka rangatai. Ko Rikawero hia kere opa te ingoa.
Tērā pia whakātu mai wētahi mahi haka. Can you do us a little bit of a haka?
Wētahi mahi haka.
Do us a little bit of a haka.
He tohu ngā tōku ka rangatai ki wētahi. Oh, ki e nei mahi āka.
Ka
hoatu au te.
Oh, come on, we don't have that much time, whanaunga. Let's go.
He haka.
Haka.
He haka.
Haka.
Kia
tino ranga tiratanga. Mana motu ake. Hei, kai wa hoki mai. Hei, tuhi a mai nei, takure tapo, hiri kia tai mai. Ki pui tangi jai, ya ha ha. Halap, halap, aku taonga, hei, ya ha ha. Hei, ya pai jara, ke whakata, angati, hei, tako pai, hata kuti, hona hata mata ka puwaetu. Hei, titiro, ia lauri, te taonga, wako mata, wako mata, wako uanu kumi jaha. Te kōra pongo te whaurau, wei pui hoka tēru waisek, wehi, wehi, ko wehi jai, hei au pai, hei.
Oh, tēnā no tātou, kia whakawhiti atu iaia nei, kia koe e te ikanui.